To you, the mic I plead. Have a merciful eye on me. Yours sincerely, Rhymes J. Mike kano kenkukute. Ngalo zange n'obuwombeefu nkwegayiridde. Kwata akalimi k'essaawa tusaamu katono mu budde. Projection yo maaso ndabe wennyimiridde. Nga ndi n'abakungu ffenna batimbye ku bipande. Olibo wandiisa erinnya lyange waggulu ku lutimbe. Selekta leekaane nga ndabyeko mu kizimbe. Abaana basanyuke, zebbiiti tukasuke. Nga ndi wamu naawe Mike kenkulabyeko nsanyuse. Abatonde kuliranga kuba eri toyina kyolese. Suubiza okugonderanga twegase kale tupakase. Hip hop tumuwase, zibiti tuyonse. N'ebitone tuyolese mpisa mbi bulijjo kale zondaze. Lwaki buli lwenkuba essimu yange gw'oginyiganga bize. Gwe mukulu wange ngambangako w'olaba nze nga mbuze. Gwe mukulu wange ngambako bondaba nga mbuze. Kuba abasajja bangi bangi bogulidde w'enzigi nga kulumbe tebasobola kubayisaako kikopo kya buji. Kale nno nange kubanga bangi bogulidde w'enzigi nga kulumbe tebasobola kumuyisaako kikopo kya buji. Kale nno nange fulempiki ey'amaanyi mu kazanyo ka draft oba chesi. Mbere even number bongata mu hip hop sequence. Sentence ku sentence sitekawo impact etabaddewo mweno course. Bless me above all nze mbere bossi. Njawula mu balenzo mpe adult dose. Bwe kiba kiganye nkukkiriza kalokozese force. Then ka wine we toss and jaw we blaze. Mu maaso ga press olukungana nga bakoze conference. Mu muto tuleke mu space. Omunaberanga Rhymes zaffe yeberenga sosi. Tukulukutenga byasi. Baba studio fe tukozese nga bass. Njogera kuba tesi. Abebika ebigoye nga ate bakifeesi. Kozi muye tembeera mu loss. We came for a purpose. Never to walk like a tortoise. We work for a status. And all is to leave a legacy. Kuba abasajja bangi bangi bogulidde w'enzigi nga kulumbe tebasobola kumuyisaako kikopo kya buji. Kale nno nange je. Kubanga bangi bogulidde w'enzigi nga kulumbe tebasobola kumuyisaako kikopo kya buji. Kale nno nange Mike kenkukutte. Tusaamu katono mu budde. Ondagenze wendi banyimiridde. Waggulu ffe ku bipande. Je sign autograph. Olwo bafaani baze bazisaba. So boy, I run the right.